chineke adun no n'etiti aturu ifu ha he were chapu gbachie ti n'ebe nile ha were ikenya na mmiri nso na cross n'olu ma ihe ha ga-eme nọ ha n'obi ma obi ụtọ nwere bụ na ike siri nwee ndị bụ katapila e nwekwara ndị bụ pila ndị na-eme ka ụlọ nsọ chineke guzosie ike ma nwanne m were ire gị gwuo eze gị ọnụ ka iwee mara otu nke iso n'ime ya ma ọ bụ ndị otu katapila ma ọ bụ ndị nke pila
Jukuja. Thank you.